Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy. Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy. Napenda ga, napenda ga. Nipo zangu mimi club nimeka, nakonga zangu vinyo taratibu. Nikicheki kwa mbele naona girl amenifanya nimekuwa bubu. Nikasema ga vipi nikimfata, sitaweza hata kumpata. Nikicheki mtoto ni mafuta, kiuno anazidi kukikata. Pala nipo data, kiuno kukamata. Mtoto yupo solo, apeche alolo. Na sasa ni magero, kitanda ni kochokocho. Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy. Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy. Napenda ga, napenda ga. Mtoto unazidi waka waka, kiuno unazidi kata kata. Cheki wanazidi ngaka ngaka, kitanda kinazidi chaka chaka. Wengine nisioni naona giza, wengine nawaona majai visa. Kama vipi tuende zetu mpaka Ibiza, tukale bata mpaka kwenye giza, hey. Tukicheka tuna run run kwenye majina maboti, yeah. Ukicheki tuna gun gun, tunashoti na masnitch, yeah. Tukitaka tuna dance, dance, tuna anza na music. Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy. Napenda pale baby unavo dance, unanifanya nina kuwa cheesy.